Thank you. Thank you. ngetorhwana ke siguqe sithandaze emva koko ke sivale inkonzo.